double six.
Pole poshika, usija ukaacha baby. Zidisha masifa we, oh masifa we. Na karibi ya kufika agerechi spana zitausika baby, zitausika baby. Oni wapenzi la kibingwa Ronaldo, Ronaldo. Yeniwe kama winga koko na koko na ko. Siwezi kukupinga no seme no seme no. Wendo meishika roo yangu roo yangu roo. Oh baby ukinika
abe, abe.
Oh babe mwanza kwa naitika
abe, abe.
Abe. Abe. Oh baby ukinika bingwa Ronaldo, Ronaldo. Yeniwe kama winga koko na koko na ko. Siwezi kukupinga no seme no seme no. Wendo meishika roo yangu roo yangu roo. Oh baby ukinita
abe, abe.
Oh abe,
abe.
Mwaza kwa naitika
abe, abe.
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 Oh baby ukinita
music.